kadaa kafada ehe kooma kadaa ee gacantaada iiga dhoore iiga dhoor iiga dhoor
gadaalka gaariyo gabigaaga iiga gaabse
gadaalka gaariyo gabigaaga iiga gaabse